Sitagira ddala wakana kubanga bino bye muli bamunanga nga bali abanywanyi mu kyayi obwogwatulira kibuza bannoobo kaakati nga bwe ndi wakalere ndiganza abalala batya ne banjagala yabulwa emikwano abulwa n'enganda muli bamumaze byambulago aniwagendera ddala okuva ettaabu genda kwogera ku byakufuna ebitugomosa emisana n'ettumbi ate teyakutafunye n'atannafuna mwatu abafunye bakudaalira baabo n'abaavo ne bakukulumira abafunyi omugagga bwakutonera ekiwale weebaza omutima gulimu obuteyagala anti tewali yagula mpya n'agikuwa emala munyiwa n'ategeera bw'oyagala laba bwe weebaza ng'obira n'ebisige mugabankadde atulu naye n'ayomba munaatula emisuppa wabyemwegomba mutwebazangako empale nzibu okufuna munna muwempya wamujja embunaku yanamalamu ebbanga lyoke yeeyanze abakagga bamu babeera n'agabuto n'emigongo emigazi ng'entuwo yessaniya empale yogiwadde munnaasula n'okusula anaagisiba atya ku kajjo k'ekiwato ekitawera bakulu banokuwale awo oba toyambye obonyaabonya yosiya so omuwonyeza okunamira abalabi naye muwemujyamu kyekyo kyeŋŋamba nagambye ntuusa okuwulwa nannyamba njogedde ku bagagga luno nnakalaba manya abagagga twabatuuma lya taata ofuna obuzibu n'enzijayo nonnyamba wamala okkuyamba kitawe ne weeyanza nakutegeeza nga bwali munnoowo naye okkuwa amagezi otukke ku ssa lyabafunyi takikola nava kumaku yannyambye ye n'omala ogeze okukoona ku nsimbi timpa nkozese mpona engeri yekusaba takwanukuza n'ebigambo bya lulimi akoma akaliiso naawe n'oweera ebintu bizibu ate laba n'omwavu tukyala mu bagagga kwagala nsimbi era bwazikuwa n'emisanvu n'ogitema otaddayo okukulaba ofunye kyewali oyagala ekizibu kimala kujjawo ne weeyabula n'ejjukira munnoowo omujunyi mbunaku n'abagagga ennamusaayo kyeyava efuuka mutawaana ki ng'ogenzeeyo omulabe okwate mu mirembe obula n'ozaawa bwakulengera amanya bwe byakaaye naye n'abagagga mutulemesa abaavu nokubakyalira kyetuba twekulula nkaaba ya munnyi gwate onyumya bya ddoola bwezasalise mu forekisa ebyolo era ezinaku ze zino nnaku ze za layisi ng'omwavu mmanyiddewaawe bagula n'ensimbi nze byenneegomba bigulwa nansimbi muzibuza zinnaazo obondese mu byonyumiza naffe okubalaba kyetuba twekulula netukyalira bannaffe bwe zikyatulaba neerabira obukondo ku nnyumba obusibu oluggi nga nnakumyewunkooye olumu neerabira obukondo ku nnyumba obusibu oluggi nga nnakumyewunkooye nenneewuunya twebaka ne twegolola banaatulanga kyabamenyi b'ennyumba baabagagga enzigi bazisiyajjiribwa bazze kukulwa ensinga omutwe gwa kayana naye ate mwattu bazibakkuza ettumbi nti tukulirewo ffe tunoonya ensimbi otulo ne tusinga okuwoomera omwavu osanga batuddemu ekyo ne beewaana ebintu bizibu nka naye bw'obiraba buli agaggawala asiiwuuka amayisa obuntu bulamu butwalibwa ensimbi n'asigalawo ekikonge kya mukama omugagga akukola ekibi ekinaakuluma n'akuwooyawooya n'empapula z'ensimbi ate n'abaavu ku bagagga beefuula babasookera ku kyokopangira ebivumo binnyo nkondo ng'omanya alina nnyingi ekyo ekivumu oba okifunyerwa nsimbi ate ba baavu olw'okubeera n'entondo agabatumibwa bagayita bivumo era otumuyitako kyabanaazimula tiraba ssembe onafuba omuka amaziga obwavu bwe buyinga ku muntu obungi obwongo obutalaggaana ateegomba ate ateegomba agayala n'okukola obwavu y'engeri nno gye butwewasiza ate abafunye okwerabira abaavu bwe mwazirunda n'omuleka n'avunda n'asigalirwe okukusaba ekikumi mukwate ku mukono gwalebe kyogenda agaka walokuera birabavu kibera kibino kunanga banubu naye nno n'abagaka wano bagambye bafuna obuzibu okwesembereza abaavu okuwe kkooti akusaba n'ekiwale munnange kuwammanyiza nsaba n'ettaayi abagagga bamanyi okutuulira abaavu n'abaavu ne banyiikira ku kyentondo ye mwali mwetegereza obugagga bw'ekikazi omukazi abamubi nnyo ofunda n'abaami oba bannaffe mpengeri gye bakafuna bafuna omusomo okunneeyisa y'ensimbi omukazi omugaba ku bakazi banneebeeyi naye baawusigalira okulanga wa mwami ewa mukazi munno lidda n'oŋŋamba ninammwe mukomye obbaagalira abaami obigula akabi nabbakulabe bw'otekena wagenda kufumba nakwera mu nnyumba ensonga eyo nkukulumira abawala kulira mbw ate ye bansobe y'abakazi abakazi abafunye basiruwala ensimbi kituusa amaka ge okulabirirwa omukozi yagula obuliri yamanyi ne bwanaaba era yagolola zonna engoye za bbaawo gwatera okulaba oba otaliise mu nsimbi afuna obudde obw'omwekkaanya ekikulu byebizibu ebiri mbugagga bw'ekikazi wadde emboozi gy'ennyumi eyitibwa byakufuna ebyokufuna biba byangeri nnyingi ensimbi gattako n'ebintu ebikalu n'abaana bennyini bibeera byakufuna mukomwava awundulula n'akutama bwe twebuuzaako okuzaala kw'abaavu eyanja n'okulera nabamwensiibu yasooka n'ambuuza omuntu okufuna olubuto mitendera kimu ayitaabe n'olubuto nkonze omukazi abeera n'omwami nennyongerako n'ebirala bye nnalaba kyeyavanziramu nti mu maka g'omwavu temuba bimala budde gaba gakyavu tiviradiyo n'abagenyi abangi oluvuma lw'okulya kitanda yalamula ofumbo kyekiba ekiwumula ekikulu lwaki tazaalenga ye tivi y'omwami mukagga walowoleza okugenda y'ebikke tulo twetumukuula eno ku mativi ge konze sebo toyongerako by'oŋŋambye tegedda obawo okuzaala kw'abaavu gwawuliriza ebigambo byenjogera baliyo ekintu ekyombuulire w'ennimba waliwo n'ekintu ekyali kyantabula nakyeddiramu abo nzekka ne mmatira neebuuzanga ekitambuza bano baka banene nga buli kimu akifuna nga bw'abayeegombye wabeerawo ebiri ebiseera bya bbaawe bufumbo neebugwirira ddala olubege bufuna otulokwemu ngeri y'abaavu munaba muvumudde eddalu ly'abakazi nantazze nnyo ku kigambo byakufuna ng'ate nkyalinawo akatono k'eŋŋamba abagagga bano ekibalwisa ensimbi omugagga alingiriza ekikumi ate omwavu bwayiwayi w'ensimbi tuba nti nnazitoola ku kkutiya omugagga waakuwa omulimu n'ogukola balina omuze guno basasula mbiwabu balwanye nnyo okutusibwa mbwavu so tukola ebyabwe n'ebibeeyagaza gye bwe nnasanga tuomugagga yaŋŋamba omusango guno gwandibeera gwa mwavu omwavu asaba aligooni we nga tannakola agenda asaba yaty okola ate tomulumye agenda okumala eyapata n'olukumi ng'abanja bibiri era nabyo n'obimuwa kateko ozimalayo zonna nga tannakola akozeeko wakoma walala tawakole mu nsonga eno okukulumira abakozi wadde n'abakozi bakukuluma byeŋŋambye yo kimanyiko omugagga bwaseera bate ye byagula ayagala bya layisi omugagga ebigambo bye ng'akwana omukazi bibeera birala nnyo nnyo ku by'omwavu omugagga alagiranga alagira ente ye n'okujerega oyo gw'aba yeegombye mwava banaakawoowo ku munneewe n'okwerimba ebyo baba tannafuna naye gye mpitira abakazi baagambye okukwanibwa omugagga ayagala omwavu omwavu gaafunye akawa ku munneewe nti abagagga mukomye okkodo walira ensimbi era kyoyize mu byeŋŋambye ng'obwedda awulira ebigambo bye njogera kijjukire nti mbadde ennyumya byakufuna olabye bwe bitutuusa ku bintu ebingi abagagga bakukulumira abaavu n'abaavu ne bateekera ddala abafunyi ng'olukonko bonna lwova ku nsimbi nibyo bugagga byonna ebintu ebikalu abaavu mugendeeza ekintu ntondo n'abagagga mu mala okujereka abaavu ebyokufuna omwava ayamba eyafuna n'omugagga ayamba omunaku n'ebbayibuli erinawo weerimba nti abagagga muggulu balibeera ku kifuzi katonda tayinza kubeera nantondo naggalira naggagga eyazimba n'ekkanisa naye ati buliro onomwavu wagambye bazimba ekkanisa muze babye ku bannaabwe onoonya omutuufu n'akubula nze kyennabandufuulira ddala olutalo saagala mwavu gunsemberera nanyiwa n'omugagga seetaaga kujjawo emmumbye nzisinkane basuddewo abangi kangende ennoonye ne mulinanga